Ya, kweli tu Deka Kireti, Nairobi Compton Block for Rover to be specific. Sikiza, niaje Mr. Karash mpeleke na rada, unawaga DJ ama photographer, unawaga msanii ama utu panga, tombeni zo maswali zenyu za kimama, kwa unpredictable ni kama weakness, kwa mlango za greatness, ka Jehovah witness, going hard like NYS, can you tell me, nawaga na mbogi, nawaga standby, ukileto fala, tunatana Twilight, defending mood yetu sindio mta Avengers, cheki kwa Pullman number one contender, sindio sisi, Young Rovers, polo wakali, Sun City, uchafu wa shingo, Bling City, nika movie, cinema FC, na represent of Roma, Ringo ni wewe Namba 8 ongeza 2 Yani rutia wa deadly Namba 10 kwa malayoneza Cheki kwa coin mena Represent of Roma, Ringo ni wewe Niaje bide karash peleke na rada Uliwa chanyoba ukawa Ethiopia Kwani lugha yako inaflojea Kwani lugha yangu inaflojea Wana converse na madembi yatu kwa beda Kunaga tofauti ya utamu album yako nzima ni verse Kwangu kijana mlesi na experience ya babu Na sina muamba. Haha, lakini Yesu ndo muamba. Deka Kireti, Nairobi to be specific. DJ Karash, Mr. Karash, true, kweli. Compton Block represent, tuende. Niaje Mr. Karash, peleke na rada. Manze Josu melest sana. Manze Josu kwa ubaya. Manze Jonasu. Manze jo nataka sana, mada jo afikio laya, nami jo nizidi kungara, family jo tukiwa imashamba, huwa nafota pesa na siyo online, kani biz come to ongea, don't mind, kasi biz wala you can't find, kasi biz wala you can't find me, alibadi za nyawadhi, sky lacking apana zi, daily banking ni easy, kuwa imado tila D.I.E. Hadi ni nyure buda, ha. Deka Kireti, Nairobi to be specific. We in the city. Nairobi. Ha. Deka Kireti to be specific.